official from NigeriMix.com.
How can I stay silent when I know that I am a product of your grace? How can I stay silent when I know that you, my God, have covered my shame? Juali kasimama bahari ukatawanya kazi ya mikono yako Baba, adui kani andama kataka kunimaliza, hakutarajia neema yako. Na sasa meza
Baba,
oh.